tababarkan iyo waliba u soo dareere doonaa muddo 3 maalin ah kaas oo la kabarada doona tawinta arimo gargaarka kaas oo qabashadiisa qayb iyo ku yinga wasaaradda warfaafinta gargaarka Koonfur Galbeed BBC Media Action iyo hay'adda USAID tababarka ayaa waliba lagu qayb geliyay hanu kumada wariyalka magaalada Baydhabo hay'ado arimo gargaarka ku shaqeeyo iyo hanu kumada bulshada rayidka magaalada Baydhabo Wasiirka warfaafinta iyo gargaarka maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed oo furitaanka tababarkan ayaa ku qayb galay iyo sheegay in tababarkan walbiin ku taro doona arimo samafalka dhinaca kale wasiirada ayaa codsaday in tababarkan la deersiyo degmooyin kale ee Koonfur Galbeed si yoona wariyalka kale iyo ku faa'iideysan
ee maybo hadii ku hadlo barnaamijka maybo muhiimadiisa isdhexgalka bulshada saxaafadda iyo humanitarian si xaqiiqda lagu sheego fari warbaahinta interviews in ay dibid sidii laga tara gali dadka oo ay horjoogaha kaamka iyo hadina natay wariyalka in xaqiiqda lagu sheego markii warkii la gudbiyo hadii kaamka uu soo warta xaqiiqda ku sheegna dhibaatada hadii maalinta isuu wariyaha ansaada shirayda uu sheeg baahida uu sheego mayba la kaaba inay hal sana gargaarka humanitarian walbahideena uu seerad taas oo qorun sheegana saxaafadda iyo iyo IDB marka mayba isku xirka ku ah inay wasaaradda oo warfaafinta hogaamiyaasa inay si lanka targalay dadka IDB-ga dhibaataysan duruufa adag haysada in la ku warbi sidii oo waafaqa xaqiiqda ah lagu sheeg.
May idinku faraxsanaa barnaamijkan 2028 iyo hadawna ka jar 2024. Lamada sanadba barnaamijkan bay noo ku socday shaqo badan iyo yacni la qabowday hormar badan la ku soo biyay ujeedadiisna way haayteen in salan abuuro wada shaqeyn ku dhaxoyta qolooyinka samafalka oo ka shaqeeyaan deegaanada Koonfur Galbeed iyo wariyasha oo yacni ka shaqeeyaan yoona deegaanada Koonfur Galbeed sidii iyo wada shaqeyn lahaayeen si iyo meel eray wada jir oo waxyaabaha u dhiliyo kala duwanaanshaha oo barnaamijyada ku socdaan deegaanadan si oo nagaan barnaamijyo oo la hormariyo oo aan mideysan fikirdaas yaani oo barnaamijkan ku kooyna may ka mid aha way la kiyaabe in oo wariyaha oo yaani goobaha shaqadu suuroga usseed meelaha oo yaani hay'adaha gargaarka iyo kibiyaan dad hawareysada